One more time, bro. My jengo soko ni music. That I am believe.
I mean.
So talking lakshal. Madam she na sneaker when do aku nata. Vipi kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
Mchuchu mama miki dume, nipe kopa ulambe dume. Jinga mimi tume, sina mimi mfumo dume. Mradi mboga uchume, kama drama lete tu. Mama umivu ndogwe tu, kama stress ndoze tu. Daraja mbili snoni, natoka mi Nixoni. Banana ailis for you, na chuchu izos for me. Na chuchu mana visha pete, na mshuma unakuwa tete. Na ha.
Totoki lakshal, madam she na sneaker when do aku nata. Vipi kwa kona situsha waka, na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
One more time,
we, neza kufanya fuma tiri yo wo wo. Subiri kwanza mume siki yo wo wo. Nifute chozi ache kili yo wo wo. Panga pige chabos kie mili yo wo wo. Akitaka kush faster, tungiki afsa. Watoto mjini kacha, umeponzwa na lifestyle. Madoni kwanga wana mini vom kwanja na kata. Wengine wana mtafuto usiku moja kumpa kata. Another round, it's a bartender. Tuku kava ukiwe bartender. Siri zangu mina we, kini kacha ndio bartender. Hey, sina methali na nahau. Nakata mkwanja usilete the round we. Toto kilakshal. Madam she na sneaker mwendo waku nata. Vipi kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
I sent us on.
It's too soon.
That I can believe. I can go so cold in me.